Yeah, at boy, yeah.
Alpha on the beat.
Baby, uliweka yo, anakwei yo. Sure, Jackie, sure. Uliweka yo, anakwei yo. Kene, kama shaki, yeah. Uliweka yo, anakwei yo. Mombe in, nyako na ngacho pungo. Uliweka yo, anakwei ya. Smile for me. Uliweka yo, anakwei ya.
Kama chake iye kere kuderenga mapiera wanjoya fila slow baby slow just go slow baby just slow yeah joya don't rush okay yeah.
Baby, uliweka yo, anakwea. Sure, Jackie, sure. Uliweka yo, anakwea. Kenen, kamwa shaki, yeah. Uliweka yo, anakwea. Mumeri, nyakuna ngachopungo. Uliweka yo, anakwea. Yeah. Smile for me. Uliweka yo, anakwea.
Yeah. Santo Pro Politbi Young Fan. Yeah.
Smile for me. Uliweka yo, anakwea. Baby, kenen kamwa chaki, yeah. Uliweka yo, anakwea, yeah.
X-Boy.